te wali ayamba Emikwano jewe sizenge chabe balabebo Esente zo kute mungalo sosi gwira mubesibu Abana bosante kuseno we chabe basemba Na ye, wali wa musacha kwe manyi erinya bamuyita Yesu Abera womubisi bwebinji takuleka munaku Yatufirira tubebalamu tubere badembe Bamwambula yafa mu bulumirwa kubanga nze bamuyita Yesu Bamuyita n'omuno wayamba batalina yamba Bamuyita n'omuno wayagala abaganibwa Bamuyita Yesu monola ibi bya kusiba Erinnya lye linene, erinnya lye likulu Tumuwe kitiibwa kubanga yasobola Wabula mukama bino byokola binewunyisa Addira ebiwuntu by'emitima nabifuukamu amafuta nabibunisa Ekisa kye n'endagaano ye birituukirira bwayogera mukama Kati mukwano we yagale Babi wasanyukire Kubanga yebisubiza bya mukama Biyasubiza joli biritukirira Bamuyita n'omuno wayamba batalina yamba Bamuyita n'omuno wayagala abaganibwa Bamuyita Yesu Yesu monola ibi bya kusiba Erinnya lye linene, erinnya lye likulu Tumuwe kitiibwa kubanga yasobola Ekisa kye n'endagaano ye birituukirira bwayogera mukama Kati mukwano we yagale Babi wasanyukire kubanga yebisubiza bya mukama Biyasubiza joli birituukirira Yatufirira tubebalamu tubere badembe Bamwambula yafa mu bulumirwa kubanga nze bamuyita Yesu Bamuyita n'omuno wayamba batalina yamba Bamuyita n'omuno wayagala abaganibwa Bamuyita Yesu Yesu monola ibi bya kusiba Erinnya lye linene, erinnya lye likulu Tumuwe kitiibwa kubanga yasobola Bamuyita n'omuno wayamba batalina yamba Bamuyita n'omuno wayagala abaganibwa Bamuyita Yesu Yesu monola ibi bya kusiba Erinnya lye linene, erinnya lye likulu